aqoon isweydaarsi ku saabsan horumarinta xalinta khilaafaadka soo noqnoqday ee beelaha, iyadoo la iswaafajinayo habka casriga ah iyo habkii qadiimiga ahaa ee loo xalin jiray khilaafaadka beelaha. Tababarka oo socon doona muddo isbuuc ah ayaa waxaa loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, iyadoona halkaasi la isku dhaafsan doono waxyaabaha marka hore keena khilaafaadka beelaha iyo sida ay tahay in loo xalin karo iyadoo aysan dhibaato keenin. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoona ka warbixiyay caqabadaha ay kala kulmaan.
Ingiriiska dhiyaan dhibaato weeyey maalan goba dadbaal lasbaalana ku diri dadbaa diiday shabeenqaashi diidas sabara diidas dhan diidas may qiyaasee in nin odayaasha dhaqanka meelle anbahay dhoor hamin meelle baryaan ka ogurin hahaysane
odayaasha dhaqanka mayba soo yihiinahaan dad isafiya dad diiga allaa iska dhex jira warkoo maame
ordada khilaafka labdhaarka bilaawda labada dadka bilaawda madawalays ku dhawaaya madawalays oo sidaana doonday dhaamaraas madawalays dilaaya intaas dhaqan shaal baheer si la sheegayo taas kulli jeedaan odayaalka mayda raayi maalin maalinka keyin aragno kunoolaan meel aragno kuleelaan meel sida marna digil marfidaal oo deegan hadda degan wawal bahera iyaal wan iskuol mada wareer mada dhahreen walan gooyo sidii lifagaa ilahay la isku jira laakiin arday suu badan heela iyaal mabal iyaal aragti kole gugulaala ugu hareeray gagaalan ugunta fafaahintii hoose mato kala galaana
shaqaaqooyin badana dalqun ku dhihay odayaal ee xaliyaay maxkamadaha dad boqol oo kale kiise odayaal galeen qaadayaan kiisaska bulsho markay ku wareeraan odayaasha shalayanka dambeytaan hadda kiis aan haqaadi oo lama bilos odaya qaado waayana
dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirka.
Muhiimadda aan ku weyn oo geegsaku aan qabanay kan hadda daahfuraanyingay laakiin insha allah mayna in dalaada doona muddo isbuuca inyoona odayaasha dhaqanka shaleediyo isla fadaada la su-aalaa isqaslaan koowd ku bilaabo maalina dhagaro dhatiyoa ku dhahay walaxeel oo dadax iyaala baronda wala in iyaala laheer suuqina hoob la soo fiiqo kuwa walaayay oo dhibaatooyin oo jaro geeg macquul oo la ogyaa in la qorno inay oona keed kasayni iyaala ilaahay deeshay taasi barnaamijkaasa ka tala galnay aana geeg mayna hadi furitaan isi hasiin ka dhawaayo arrintaasi walay ku qabtaan iyo si arigaasaan odayaalka qabee badi ma hayso barnaamijku iyo hogaamiyaan ogo odayaal badan ma jiraan taarikh haayo iyo onay dhacdooyinku haata u hamareeno silanku baha jiray iyo arrintii nina ku hadal muhiimadda tan hasiin dhawaayo kulligiin may fadaan lahe.